studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi on e jam eden goni hande en alal bare sappo e go lewruude septembre hitande 2019 sappo e jeddi yamde jabbori mesilima chapande na e joy ousmane nyal bulle kabaru jo salim jorata boggi jande to sakirabe on kumpitede do laawi di paltama le ngallure wali be temme taton e chapande taton e taton leli le mudun de golleji mojingol lawo lere yaade tombutu puttan boyi funoga e joy lewru novembre hitande 2019 de ka le o watu goto to gaaw e menaka majire jana gondi e wadde do holitingol metti mabbe do bonugo laawi di Toba mo goddo le botu ngaddo le cakite yontere jappene de hakkunde dental balle societe civile e fedde humunibe kaltidal hakkunde bibbe leydi ndi hakkilaji kolitama yalla tiidallo an hebene dabare jonde ngarore fedde jukkitintonde kaldal gadangal fa jam hebe gal an hani wadede kidal dum wonno ko horebe gubal sema kuliti wide kabe platform e kuliti wide wadde batu le o region anatiidi sab la mon ko be mali ngala ton yidi woni sembe kabaru jiki kida ko bismillah modo heda studio tamani golleji mojingol lawol lere yaade tumbutu puddan do e noga e joy lewru novembre warorundu dum funti le kawrital hakkunde fedde noddirtende tumbutu reclame ses droits kanye hejabe gofarnde manila be yaade tumbutu alal barende wattu e dewri do mudum fu nena falibe lawi di njoppi falibe lawi le ngende ni njoppi lawi di ka region ngaji gaw e menaka himbe mudu ana gondi bilude fa hande yalla lawi mubben ana mojintine fa bidurde fam keden umara waygal e mohammed samaseko
be itti ton ko be pali ko le ngallure tumbutunde cagalde himmeji mabbe di kuncena hore su wi'a datol lere tumbutu nyono golleji mudu ngaran fuditinte fedde no dirto moktu reclame ses droits yide ministre ngabe taton le leedi meden di bete handen kanko no dirte Ibrahim Boyni kanko laminde do fedde o halino himmeji mabbe di ngordi
ils ont dit le 25
te kuliti min wiide boyi fuf nogo e joy lewru novembre ndu golleji di puddan cagal mudu ndu be premise o le o se photo sudu batirdu ton meman hala kala dabreji denagu region medano ni milawide dun do himmeji moddi di ngatanade hakkilo mi bami adi faabade be edi do imadraji di umpitinde yalla gulliji di napudita denno min jukitan labi di yela aman jo patife hono di do alhaaliji di ngarta e meden e lekorata ko
esprit dans l'avenir
le on do wattu futo gawto be gonde wadde imadraje be jika ir hoti dun won min tampi be do maji tobe kolli metti mudde sanne no datongol bonire hakkunde gawo e seware nyalo mo hande no be bi adiji ko lamo bami kon han jewtade ahmir mayga kanko jottino kabaruji fedde no dirta ensemble pour gawo kedemo ko masifi do hen
fala modo o yo datol gawo seware mi falike do dati di fuf goto yeltata fa goto natata fa wattu mo lamo ko be jabiki mi kinoto dido imadaji di e le baddi tati hande jango e fab jango fa hunde min jabata ko yalla lamo ko be a jabo mi dum do yabiti san gawo ko be kabe adiji kiwdi bamama ka fa hunde biltaki
fedde humininde jam to menaka ben don gondi sakkad nokkule de fu wala fu bo natulde ngalluri de wala bawdo yaltude be do yimbel biso himmeji muuden kuntinaka horta njopotande do majere kedemo kanko noddirte ahmed ould oudumi le ndedo fedde de noddirta la paix pour menaka o woni muudo ko sifido hem
majede na jukki wadede min simbini nokkuji falade di fuf min gadi noddango worbe rewbe skabe fuf njalti ndedo min juktoto imadraji amen di mi anda hakika fanda garangal musembe kasoni tawi wana kabaru menaka wota tabiga min jappataabe fi jabaade so guddum waddi be kino dum to en
dido majireji ngadino le region kay kanyi e kulikoro le jonte jabbino be do yimbel himmeji muden kuncinama hore sabi de datul hakkunde kati e jejjini fuditaama
gouvernement o wadan ko way fufa wada himmeji sukabe be ministre kadjado hala gouverneur ministre kadjado hala gouvernement halika hala le ko baddi e wondube majade tutumbuduto ministre o yetti sukabe tumbutube do jabude mo ben haldede o mandarta do heddibe kanyu en du ngadani kede ko yaya sangare kadjado hala gouvernement o wi do faccitango mum min sende bo
yela menna yo holitinde sukabe be e sukabe bibbe leydi mali fu wiide lamu o wadan bawde mun huncande hore himmeji mabbe be anda wiide i dun le bende men dum woni lamu o wonde ko min bawi yalla bibbe leydi mali fu ana heba foftere min galla bawde mun joni ka dum wadete seeda seeda yalla himmeji kala homo fu ana huncane hore ko wadi hande mi do mila wiide dum latoto misali e juude gollirde lamu leydi mali fu o ardina kaldal buri fu heddade himbe mi do mila wiide adi ji bamadi tumbutu yottinte e kala kando huncande dum hore yalla himmeji mabbe ana wattene hakkille
kabaruji mali hejoji studio tamani fu anaba hebe do WhatsApp fa ke bondi kabaruji nelde patak studio tamani do numero WhatsApp 7701 5801. Sini watu joon o majireji ana gunde wadde leeli ndi horaj go farnema o dum wonno docteur Boubou Cissé Kanyonka ana woni e dawol illa ala njabbeedo o yaade Paris leeli Faransi kon habi woton ana fawi do kabaruji nonde nago hebirte kany yirubere no wadeta leeli ndi Umar Waygalo
mo adi yidu to Faransi to fu Emmanuel Macron lamido leeli Faransi ndi wakande Boubou Cissé yidno e makko nde yogay halaji di fu njowiki no kebe hani beedrade hakkunde do leeli didi fa yotto gollonobe ko mudan wobbe leedi Faransi ni no kan yettirade leedi Malindi le majjun be bi hinyaloma handen o talki kewdan kan signinede nokku mabno docteur Medef leedi Faransi di o do nokku kumindo kabaru gollirde mabbe Boubou Cissé hali no kabaru waydinde na goori leedi di wakande mo yaltuno so yettinobe kabaruji be landimo o holiti wir yoga halaji di fu njowiki ko wembi yimbe le Mali be kanye yimbe le Faransi ko be nyaloma hande fa yotto yimbe le wartebe sanne leedi di do mo haade hala gal ko yide president Faransi o ko Boubou Cissé o yide yerujo makko gonto Faransi to no docteur Edouard Philippe on wonde wadde gol do jahol wakande imma daraje kewdo gonde wadde leedi meden di le saha leedi ndi fa jottida le wud leedi ndi fusuka ban gonde wadde do hen imma daraje widar kaja gurdam muden beede kanyono datikani moddini rete
dental ba le societe civile hejaabe mali wombe sel kulliti le cakide yontere yabbene de ko woni hakkile mu ben do kaltidal kan gal wadde hakkunde bibbe leedi ndi dum wadi le wadi le bato hakkunde hejaabe gouvernement o kanya hejaabe fedde kalti dangal e wi himbe wi hejaabe dental waldende leedi yanka ko an fandi handen le Mali leedi yanke nenno leedi ndi an hasindini leedi yanke keso mo misalu hani bamede do mudon kede ko baba Moulay Haydara mo societe civile dumbutu wi Mamadou Samaseko
tidalla mo leedi Mali jogui wakkat joni o na hasindini mu cangul hore kala pelle halanan en leedi Mali ndi hani nawtorade ngal ɗo kawrital tugade e ngal hinnade kala ko woni kabaru ndenagu nder leedi Mali goto fuf ɓami haala sulaji ɗi fuf to gama e leedi dewtere iwde jande yottade ndenagu wadde e yirwere yottade amri en foy kabaru dinna bangal ɗiɗo telaji ɗi anduɗen ɗi memama ndenno mi beltanima sanne ngal ɗo kawrital saabi fay hunde yaɓaka bangal hakkillaji kultadi tondi wakkat joni o leedi Mali ndin hasindini yewtade kabaru birgol an hani be leedi Mali mbaylita taguji mun en yalla be kuncana hore bengule den kaku
hijande larme Mali sami do tugol beta ko dum wadi do dum wadi e gundam anaware kilometre ngaji 10 e joyi e wi militaire en militaire goto hedde ken tatun barmi be kuliti wide sanen herti bedu didom be barama caggal ko bantina laabi kewdi batu ngarowo fedde jokkititonde kaldal ngadangal fa jam hebengal watte kidal fuddode 10 e jeddi lewru septembre ndu horebe gubal sema kali dun le halude amé mawnde ka hedde gubal platform gal holiti wide wadde batu le onuko anatidi sabi lamunke mali fu wala le ngal dur kidal de fa bidure dem fam kedden Mohamed Samaseko
ebi horobe simabe guldo egungul CSA botte sabuji kewdi ele yewtere grand dialogue Moussa ag atayer mo sima holiti wide kala kum nibe kabaru CSA be andana ko wodi tun ko ngaldo kartal CSA e ginte yalla ko wodi hakika der no kujidi namate sabi andon CSA dun kejabe en leedi di kinibe kabaru golleji tan kurundu denno en hani jati be don jaha jewodi ko wodi hakika ka ardi be fedde plateforme ɓuri fof gaccaɓe ngalda fe oɗo hakkillo fahadde ag almamoud holtita fon wiide fedde makko nde heɓali fay wattu goto bataki dongol ɗo e guingol fedde makko holtina wiide woni ɓe ɗiɗo golleji ɗi gaɗi boppi bangal golleji kanɗi ardinede kamɓe naɓede tukkidal to yo keƴaɓe laamu leydi Mali wona fe ɓe fedde CSA soni CSA yahay tun e dow ndenagu kaɓitiɓe leydi Mali min jafi nafa e oɗo kabaru o ele ndenagu minisma ma barkal oɗo anya waɗi wattu mo kanake leydi Niger Mohamadou Issoufou holiti wiide kukkidal nafa hande juuɗe murtuɓe hiɓɓeɓe yo gidali wonande kanko leydi makko e wattu wargol makko gabba makko ga cakkitiwentere nde
maliyan coupe d'afrique ballon kanɗo fiyede égypte ƴiwde jettiyade noga e tati lewru novembre waroɗo ngal guɓal mali ɓe kiɓɓinani duuɓi noga e tati noddirtengal aigle espoir hawi maroc heɓi bigoto maroc heɓai fewi bigoto match arandejo mali heɓino bigoto maroc ndu heɓino bigoto caggal ɗum sukaɓe mali ɓe sini ɓe laatake tatoɓo e kan o ɓe jaan jeux olympique kanɗo fiyede tokyo le hitande 2020
studio tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sakiraɓe kabaruji gonɗo ley région ngaji men ɗi car mini bisngaji ɗiɗi pewtinoɗi yaade luumo wata gona on nokku gonɗo ley cercle Ansongo palama dow lawol keñe goto hertama gassi ɗo Ansongo ana wara kilométre ŋaji capanɗe tati goto o tasiga bandeji ɗi teti wonnoɓe le mobilaji ɗi ko tawi e juuɗe mabɓe fo hono téléphone ji e kalisiji mabɓe ley on wattu goto joomumen dabaji komin Bura e Ansongo sikkitaɓe terroriste en gartiga ɗum ɓen ley ladde mbiɓe goto e mabɓe fo nene mbiɓe kana ɓe joɓa holsere wotere fo temere jeego tew neɗɗo goto mo walda e yonki tawama hanken hakkunde boni en nokkara o gorko mbaro duɓi noka e joyi ɓe yimɓeɓe andaka ko goni gen kañum en kirsi ɗum andaka tafno wattu joni o andaka saabu heɗum nde o warda horgoji ana gondi waɗede fa faame saabu heɗum nde o wara sakiraɓe ɗo kadi ɗi kabaruji ka kedde heɗade yewtere pekde ana woodi wassalam